Live here na ku Facebook on True FM na ku WhatsApp on 0729827600. Miss Oliphant, enkubeni sukamkele sukubulise. Namandisi ngizibona kuwe and akuba phula phula namhlanje ngoba ndicinga ibaluleke great le child protection register ubuthe ufuna sicalela ngayo. Masincokole uba kutheni ibalulekile kwaye iveza ntoni.
In child protection register, register a social development esisebenzisayo njengetool yokukhusela abantwana. Apha kule register sine part A no part B. Upart B A ngobana ziripotwe zonke ii-cases zabantwana esisuspektha into kokubana inoba baya-abhyuzwa, bayahlukunyezwa, benziwa zonke izinto sizezabantwaneni. So that sizozazi ii-cases ezikhoyo. So wena ke osebenza kwi-organization yabantwana, akukhona into efikileyo certified phayana. Wena osesikolweni, wena endaweni yonke sithi kuwe faka kwaba bantu nezi organizations zisebenza nazo bayakwazi ke ngoku ukureporta. So that sizokwazi ukubona ezona ngxaki abantwana nomcelimngeni abantwana abanawo. Ibe ngu-part B ke ngoku. U-part B ngulona ogcina amagama abantu aba-unsuitable to work with children.
Okay.
Nabantu aba mhlawumbi ke ngoku ebefunyanisiwe ebenetyala esenza izinto ezirongo emntaneni. Then i-coach ithi wena ungazibuphinde udibane nomntana, uhlale nomntana, usebenze nomntana, asimfuni umntana ecangwakho. Ungabi namsebenzi ke ngoku. Siye sithi ke ngokuthina sithi xa uzawuqasha umntu ozawusebenza nomntwana, wena sikolo, wena kritshi, wena mntu ofuna umntu osebenzayo endlini, sikhona ukwenzela into yokokubana uzokwazi ukujonga lo mntu ulapha kuwe endlini. Akekho napha kula register leya yethu e-social development. Bendizama ucacisa ke ngoku nobana njengobana abantu baseMzantsi Afrika beba-aware of le register, siyabona ke ngoku nathi into yokokubana siyayazi masukhona i-migration between our neighboring countries.
Yes.
Bakhona abantu abazofuna uzosebenza apha, abanye basegadini, abanye basezindlini. Siyabona ke ngoku intobana abantu baseMzantsi Afrika bayafuna uba sibajonge naba bakwezinye ii-countries ubana ithini into yabo. Yile nto ke ngoku sisithi idatha ibalulekile ukwenzela into yokokubana xa sithetha namanye amazwe sifike sitsho kuwo sithi kaloku siyayazi into yobana kukho abantu benu abahlala apha, abafunda apha, abasebenza apha, then imithetho yethu yabantwana ithi sizawusebenzisana kanjani na sizi countries in order for us to be able to check uba umntu ofika apha eSouth Africa nofuna usebenza nabantwana kweli cala akekho na kwelo cala lenu into ebeyenzile eza kumenza ubana afuna kweli cala azofuna umsebenzi.
Iba nzima kangakanani sisilumka le nto given that abanye abantu bafika bengenampepha ezizizo, therefore they are not documented uba balapha umzekelo. And naxa ujonga le profession yoba umntu ajonga umntwana ayidingi mhlawumbi specific qualification, iza as a recommendation kwaye abanye kuthiwa ugood with abantwana so uzamjonga lo mntwana, which then becomes difficult for ba noba mhlawumbi ngathi kanti untlonto umntwana abe nzima babhaliswe kule register as a warning.
Kaloku le nto ndiyichazayo into yobana le integration yethu ye-systems besiyichaza izolo besizama ukutsho into yokokubana u-social development ubalulekile at the center of integration of the matter, ngoba izinto ezininzi nabantu baninzi esidila nabo thina singu-social development ukwenzela into yokokubana izinto esizifumanayo sikwazi futhi ukuzihambisa not only kulamazwe but emapoliseni, but e-home affairs. Ngale ndlela uthetha ngayo into yokubana zeniyazo uba ngaba izinto ezithile azenzeki nazi ingxaki nemicelingeni esizawuba nazo thina singumzantsi afrika siphindile ke futhi ke singathethanga only nge-child protection register sithetha ngabantwana bamuva between countries already sinayo i-memorandum of understanding neZimbabwe neLesotho ukwenzela into yobana sizokwazi ukumaneja indlela abantwana abangena ngayo eSouth Africa nabaprocess kwangayo eSouth Africa ngoba uthi umthetho wethu umntana olapha eSouth Africa wonke ufanele afumane inkathalo ufanele afumane ukhuseleko ngoku ke ngokuxa ngaba elapha kuthi funeke atye umntana funeka aye esikolweni funeka enze zonke izinto mhlawumbi ngexesha sihleli apha siyajonga ke ngoku siyathethathethana nelinye ilizwe ndimana kukho umntana wenu olapha sifuna ukumgodisa but ke ngoku International Convention on the Rights of the Child ithi awumthathi umntana umse kwelinye ilizwe ungamazi ukuthi umsa endaweni enjani so yiyo loo nto leyo ke ngokuthi sithi thina ezi conversations nezi data zibalulekile ukwenzela into yobana naxa sisiya phaako eko-African Union xa sisiya phaako United Nations sifika siphethe ntoni na sifika simaxelela into yokokubana zintoni thina esizibonayo esifuna into yobana zihlale zithethwa ngazo phaa kweza platform
ukuphulaphula ngoku osimameleyo ofuna umuntu ogcina umntwana okanye osenaye ufuna ujomba ke khona kula list ukuze mhlambi abe alert how do they access it that register
okay xa uzawuhamba ukubhalisa umntana naphi na kuleka umbuze umama sekritshi into yokokubana uyayijonga na irejista yababantu bakho na number one responsibility yomzali. Xa umsa esikolweni siyazi ke thina kwi-Department of Basic Education uyawajonga bonke ootishara bakhe yiyo loo nto leyo ngoku beba yi-236 ootishara that have been found to be unsuitable to work with children wena mntu ke ngoku ongumzali uyakwazi uziyele social development e-social development ukwidesika phayana ufike uthi ufuna ujongelwa phayana njengoba besihlangene kwezi veki zikule veki iphelileyo sizama futhi ukujonga ezinye indlela ezisemthethweni ezizakwenza kube lula for abantu ukuba bangaphakami endlini umntahamba yojonga i-social development but ngoku sisathethathana nokuthi itechnology lena how is it affecting the social work profession ithini na umthetho esingawulungisa ngoba asifuni into yobana nabani na avele enze noba kanjani na siyaphinda siyaxa sithethana sithi tshini akuyo bantu abazosebenza nabantwana kuphela nathi siyathandana ayabonga uthanda nenomntu ungamazi into yobana kanti noba ukhona phaa nditsho kuwe mama nawe tata ke ngoku andithethi nomani umntu xa ufike umntu ulapha endlini kanti umntu uneziganeko zakhe neziqedu zakhe ongazaziyo wena uyakwazi ke uyoaa phaa-social development
Miss Lumka Oliphant, for your time. Thank you very much. Siyabulela kuyeke mphulaphula lowo osispokesperson sesebe lophuhliso loluntu kuzwe lonke siyabuza kwinto yobana wenza ntoni to ensure uba lo mntu ugcina umntwana wakho okanye le daycare center umsa